It's another dangerous collaboration.
Blog.net.
High coach company and this donor swag. Star boy too. Ni Philippe Zagi. Most wanted rapper from Stoner Swag. Massive chorus.
Wakaburu tu mami, abukoni kufela kanzela echwalo. Wakaburu tu mami, kufela gonji ani zini wena. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Wakaburu tu mami, abukoni kufela kanzela echwalo. Wakaburu tu mami, kufela gonji ani zini wena. Alikuona wasiasea. Kufela kanzela echwalo. Wakaburu tu mami, kufela gonji ani zini wena. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Wakaburu tu mami, abukoni kufela kanzela echwalo. Wakaburu tu mami, kufela gonji ani zini wena. Alikuona wasiasea,
yes.
Na utwanga ande.
Thank you for this one. Mwamalila toki pampa tu pampa. Anina kukusia ngerasti alitobo. Mwye kwa vashemi wento mela likomu. Nila toni wena mwoli shwela kufela. Na kupula ngaliza ziali likela. Maexi aluva tambele kwa ule. Nivali mbulu zikare vali kimahole. Kache kufa ponti unipepele tuwana. Na kukusia kuzive na luvana. Batu vavanga tavali kutise ruswana. Walulupe valutoe unalua utuana. Mostu antieti rapa. Wampere poinsa.
Wakaburu tu mami, abukoni kufela kanzela echwalo. Wakaburu tu mami, kufela gonji ani zini wena. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Wakaburu tu mami, abukoni kufela kanzela echwalo. Wakaburu tu mami, kufela gonji ani zini wena. Alikuona wasiasea. Na utwanga ande na banga ni chavo. Alikuona wasiasea. Na utwanga ande na banga ni chavo.
Nikubulelele nitika kutala. Ngova kanibundekela poto wa butwala. Kapa kuniisa kwa lila elola bola. Bakonlo bapela lutwa lila elola bola. Ane ukava kiumune nika kuhua. Kapa kuvasiluone nika kuluwa. Kuva kwa ule pepine nika kuhua. Nikubulele nitineti na puma kwa batu. Kukuvona kona kufela wakavulutu. Chwa kusava neva tuli samulatu. Awa baby kiwe na yeni vada. Mwabilu yaka kiwe na yeni chokwa.
Wakaburu tu mami, abukoni kufela kanzela echwalo. Wakaburu tu mami, kufela gonji ani zini wena. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Wakaburu tu mami, abukoni kufela kanzela echwalo. Wakaburu tu mami, kufela gonji ani zini wena. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo. Alikuona wasiasea, na utwanga ande na banga ni chavo.
Download
it with
SideMusicBlog.net. Swag, I see you. For Sam, I see you. For Mubuka, I see you. For Mubitya, Nivo K. Mac Choice, the beauty. Chuse, Strap K, I got you. High coaches, Donor Swag, collaboration. The Muruka Swag.
Exclusive from Kyle Records Production.
Creative a beat for myself.
Production.